Jembe mwenye kita
akadunda dunda pasua twende akadunda dunda pasua twende akadunda dunda pasua twende akadunda dunda pasua twende
wacha wabane wakichoka wataachia wacha waseme mwisho siku watazima never give up never give up keep the fire going better wake up do whatever you do jitumewe ukamuwewe utakuwa jembe jitumewe ukamuwewe utakuwa jembe
Moto na ye, ukiwa mbali, utakosa vitu.